ebizibu bingi luringa nkyali muto. Nakula ninwana nnyo ndabenga ngobobwavu, nesimisanga nnyo abembutengejjufu. Nsolo nga mmanyi nti benjala tebaluma, ne mu butoneko mpanga abakulu abansinga. Kandaba kyayagala kyakola agenda ne mu site, naye maama kyotanalya buli omu amanya bizibu bye. Okaabaza sukaali oli bamugobye ku munnyo lwa bulwadde, byandaala yalya nnyo ennyama yalwala bulwadde bwante. Kyentegeeza muganda wange nti bw'oba ofunye obuzibu tokwamu tokaaba nnyo, tobiraga nnyo buli omu. Abo b'olaba n'embuto ennene ate balwadde baalusa a enseeno. Ebizibu by'enseeno tobirina ggwe wekka, wandibanga ggwe weekomba ate yakusinza. Batudde ku nkato bikkansa bibaluma, munnange teweekyawa tobirina ggwe wekka. Ebizibu by'enseeno tobirina ggwe wekka, wandibanga ggwe weekomba ate yakusinza.
Abantu bari bubi jikirize,
tobirina gwe weka.
Kantu murira abantu